Exodus 27 verse 1. Woleza yathala ngomuthi womtholo, ubude balo bube izingalo ezisihlanu, ububanzi balo bube izingalo ezisihlanu, ialthali lingane izihlangothi zozine, ukuphakama kwalo kube izingalo ezintathu. Verse 2. Uyakwenza izimpondo zalo emagumbini alo mane, izimpondo zalo zibe kunye nalo, ulinameke ngethusi. Verse 3. Wenze izitsha zalo zokususa umlotha walo, namafosholo alo nezitsha zalo, nezimfoloko zalo, nemicengezi yalo yomlilo, uzenze zonke izinto zalo ngethusi. Verse 4. Ulenzele ihele lethusi elenziwe njengenethe, wenze amasonga amane ethuse enethini ngasemagumbini alo omane. Verse 5. Walibeka ngaphansi, phansi kosiko oluzungeze i-altari ukuba inethe lifinyelele ngaphakathi kwe-altari ukuya phezulu. Verse 6. Uyakwenza izinto ze-altari izinti zomuthi womtholo, uzinameke ngethusi. Verse 7. Izinti zalo ziyakufaka emasongweni, izinti zibe sezinhlangothini zombili ze-altari nxa lithwalwa. Verse 8. Ulenze amapulango libe yigobongo, ulenze njengalokho aboniswa entabeni. Verse 9. Wolenza igcele ethabanakele ngaseningizimu ohlangothini olungaseningizimu, kube khona izilenge zegceke zelineni elicolekileyo lemice ephothiweyo, ubude bazo bube izingalo eziyikhulu ohlangothini lunye. Verse 10. Izinsika zalo zibe ngamashumi amabili, nezinyawo zazo zibe ngamashumi amabili zethusi, izingwegwe zezinsika nezibopho zazo zibe yisiliva. Verse 11. Nasohlangothini lwangasenyakatho ebudeni, makube khona izilenge, ubude bazo bube izingalo eziyikhulu, nezinsika zazo zibe ngamashumi amabili, nezinyawo zazo zibe ngamashumi amabili zethusi, izingwegwe zezinsika nezibopho zazo zibe yisiliva. Verse 12. Ohlangothini lwangasentshonalanga ebubanzini begcema, kube khona izilenge, ububanzi bazo bube izingalo ezingamashumi ayisihlanu, izinsika zazo zibe yishumi, nezinyawo zazo zibe yishumi. Verse 13. Ububanzi begcema ngasempumalanga, ohlangothini lwangasempumalanga bube izingalo ezingamashumi ayisihlanu. Verse 14. Izilenge kolunye uhlangothi mazibe izingalo eziyishumi nanhlanu, izinsika zazo zibe zintathu, nezinyawo zazo zibe zintathu. Verse 15. Na olunye uhlangothi makube izilenge ezizingalo eziyishumi nanhlanu, izinsika zazo zibe zintathu, nezinyawo zazo zibe zintathu. Verse 16. Koba khona iveli lesango legceke libe izingalo ezingamashumi amabili ngokuluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene ecolekileyo lemice ephothiweyo, umsebenzi womfekethisi, izinsika zabo zibe zine nezinyawo zazo zibe zine. Verse 17. Izinsika zonke zegceke zonamekwa ngesiliva, izingwegwe zazo zibe yisiliva, izinyawo zazo zibe yithusi. Verse 18. Ubude begceke boba izingalo eziyikhulu, ububanzi bube ngezamashumi ayisihlanu, njalo ukuphakama kube izingalo ezisihlanu, kube yilineni ecolekileyo nemice ephothiweyo, izinyawo zibe yithusi. Verse 19. Izimpahla zonke zetabanakele enkonzweni yalo yonke, nezikhonkwane zalo zonke, nezikhonkwane zegceke, azibe ngezethusi. Verse 20. Wobayala abantwana bayizala ukuba balethe kuwo amafutha eminqumo agcotshelwe ukukhanyisa ukuba izibani zivuthe njalo njalo. Verse 21. Etende lokuhlangana ngaphandle kwesenqe esiphambi kobufakazi, u-Aaron namadodana akhe bayakuziphatha kwasekuhlweni ukuze kuse phambi kwaJehova. Kuyakuba isimiso sabantwana ba-Israyeli kuze kube phakade ezizukulwaneni zabo.